It's YG, DMB Classic, General, Conquer. Hey, Mr. DJ, don't switch off the vibe. Wanangu wako bwi, wamekuja kula good time. Mana leo sele huku kachi wangoma, nyama zote bucha kazifanya choma. Leo yani party party kinoma, siya kija posi wataisoma. Mana leo sele kachi wangoma, nyama zote bucha kazifanya choma. Leo yani party party kinoma, siya kija posi wataisoma. Wanangu is cool down here, mana tukifa kuna kunywa pia. So enjoy your time here, ukiondoka kuna kuregea. Wanangu it's cool down here, mana tukifa kuna kunywa bia. So enjoy your time here, ukiondoka kuna kuregea. I wanna give you love, keep a cool on love. I wanna spread the love, keep a cool on love. I wanna give you love, keep a cool on love. I wanna spread the love,
yeah. General, keep a cool on love. Hini kipa puro love, blow no go down kwa flow. I love what together when love me. Mina mtoto mzuri tusha kula hub. Na mistress, got the love. Na vitu vina penya paka kwa nerves. Just a single touch, lipo mgusa lilegea. Haku resisti, haku punch, livo rusha lipokea. Halivo smart roo, jake boy to next junior. Kwenye giza she's delight na na heart na funkia. Kima benzi, amenipanda kama stairs. Katwita kanitikiso kumbali kasnea. Yeah, hapa nipata potea. Take ya buka la party haisea. Situa shikaji wako bote mneza tokea. Cheki wa rembo kwa ya unaizinga umelegea. Wa shikaji kwa minazi mpaka unajikojolea. Generali nikuna YT and we don't care.
I wanna give you love, keep a puro love. I wanna spread the love, keep a puro love. I wanna give you love, keep a puro love. I wanna spread the love, keep a puro love.
Now to go form ni majaj na mizinga. Now to go form zile chav zilo pinda. Now to go form baga tulizi metinga. Now to perform atulali le mita.
Wanangu is cool down here, tukifa kuna kunywa bia. So enjoy your time here, ukiondoka kuna kuregea. Wanangu it's cool down here, mana tukifa kuna kunywa bia. So enjoy your time here, ukiondoka kuna kuregea.
I wanna give you love, keep a cool love. I wanna spread the love, keep a cool love. I wanna give you love, keep a cool love. Spread the love, keep a cool love.
To call on the track.